Kia ora e ngā iwi e whakarongo mai nā ki e nei pūrongo kōrero a Wātea, nā te pūtea taunaki a te māngai pāoho. E whai ake nei, mēnā koe ka werohia ki te rongo a ārai i te mate kōwhiori, e āhei ana koe te tomo mai ki tō tātou whenua. Ki te kore, a auare ake. Koe nei tētahi o ngā whakahautanga nui kua whakauru atua irirangi Aotearoa ki wāna kaupapa here. A he aha ki tua, whai muri iho i te whakataunga o te wāhanga nui o te kōkōraho o ngā Timania Poto kua roae wa Watatiana. Hei whakatepe ake ko ngā tai pitopito kōrero hākinakina. Mēnā koe ka werohia ki te rongo a ārai i te mate kōwhiori, e āhei ana koe te tomo mai ki tō tātou whenua. Ki te kore, a auare ake. Koe nei tētahi o ngā whakahautanga nui kua whakauru atua irirangi Aotearoa ki wāna kaupapa here. Hei tērā marama timata ai tēnei panonitanga hou. A piti atu ki tēnā mō ngā uri o Aotearoa e hiahia ana te eke waka rererangi, kia rere atu ki tā wāhi, mēnā kāore anō kia werohia ki te rongoa ārai mate te taea te haere. Ināianei e whai whakaro nui ana a irirangi Aotearoa, mena rānei kia utaina tēnei panonitanga hou ki runga i te hunga e rerere haere ana ki roto tonu o Aotearoa. He aha rā ki tua whai muri iho i te whakataunga o te wāhanga nui o te kōkōraho o Ngāti Mania Poto kua roa e Wawatatiana. I nā tata nei whakamanahia e te minita whakataunga tono tiriti e minita Andrew Little, ngā hua i puta i ngā pōtitanga ngā uri o Ngāti Mania Poto. I kōrero mātau ki te māngai kōrero o te kaupapa nei kia Keith Aiken, kia rongo ai he aha rā ki tua whai muri iho i tēnei wāhanga a nei tana uru. Pare.
A koera hoki te tono a te kaunihira kaumātua o te rohe, koenei hoki te tono a mātau e noho nei rungi te puari ki te iwi nui tonu, kua tai tēnei te haura kia kotahi, kia whakakotahi ai tātou i a tātou me te tuku i o tātou nei whakaro mo te whakarite I te huarahi anga whakamua.
I eke te pānuitanga tuatahi o te pire mō te hararei tū mata nui o te kāhui o Matariki. Hei tā ahorangi rangi mātāmua tohunga kōkōrangi Māori, haunga rā te toko iti kāore i whakai ki te pire, kei te harikoa katoa te ngākau.
Ko te mea kare te tino pai ki ētahi inita ko te utu. Koira te wāhi ua ki a nahinara ki a act. Haungara ira maharahara kua whakai te katoa me te koa o te rōpū whiriwhiri, te rōpū whakatau i a Matariki, a mātau i tēnei āhuatanga.
Kua puta te whakatau a te komiti whakahaere o Tāmaki Makaurau Haka Ngāhau, ka whakatāre warātau i tēnei kaupapa na runga anō i te kore mōhio ki ngā taumata ōhiti ka uhia ki runga i te rohe o Tāmaki Makaurau, hei te toru te kau o ngā rā o Oketopa. I kōrero mātau ki te māngai kōrero o te komiti whakahaere ki a Paura Sharples, a nei tana kōrero.
I hui anō ngā kai tātaki o ngā kapa o Tāmaki me te whakarite te tae, te whakatū hei tēnei tau nā te noho moho ao tonu tātou. Nā reira, kua whakarite a kia nuku atu te tō tātou ake hui kapahaka haka ngāhau ki te tau e heke mai nei ko te mana ko ia ka tū hei te marama o Haratua.
Nō reira e hoa mā koe apu ngā kaupapa matua o te haora mautonu mai ki ngā take hā kinakina e whai ake nei.
As a responsible broadcaster, Radio Wātea complies with the Broadcasting Code of Practice. If you feel that the standards have been breached, you can make a formal complaint by writing to Uma Broadcasting Limited, PO Box 43157, Mangere, Auckland. You'll need to state the name of the program, the date and time it aired, and the standard that you believe has been breached. Complaints must be made within 20 working days of the program's transmission. If you'd like more information on the broadcasting standards, you can visit the website www.bsa.govt.nz.
ki te riki I kitea te kakari me te hekenga o te werawera kei ngā kapa e rua I roto I te tukinga whakamutunga mo te whakataetae NRL I Wainganui I te kapa Rāpiti me te kapa Panthers I ngā pōra. Me te aha I ngā meneti whakamutunga I ngana ai te tohunga kaiwhana I te pāoro a Adam Reynolds kia pāo tōria kia whakaorite I te kaute engari auare ake. I puta te ihu o te kapa Panthers a ka hari a korātau te kapu o te whakataetae NRL ki te kainga I tēnei tau 2021. Te kaumā whā ki te te kaumā rua te kaute whakamutunga ki te kapa Panthers. A kāti ake rā e hika mā ka mātua I tēnā ngā pūrongo kōrero a wātea mō tēnei hāora ko Leri Pōkai tēnei kia ora.
Nā no reire te motu, mā wātea, mā te reo, hei whakamārama.
He mea tautoko.